Niliponea pasa ya ukambo.
Touch heaven. Mtulivu husema sorry zitabaki 32. Mtu waji usimpikie githeri itakongumu kuchiu. Mwili yake ilipata shimo ka flute. Yesu kupata haikuwa flute. After ile kisa Eden ngumu kupata visa heaven. Great mathematician alitoa one earth ndi apate all together. Heaven.
Heaven.